Westhitmusic.com.
Team, no excuses, we need you again.
Wait, I'm
Yanze. Wakwamez. K-Series finest. Biggie. Let's go.
RCD only.
Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Yaki straight out from the ghetto. Nisabes kama nyimbunga ilu anezwi. Tengo tuwa lindwa lumefani tuoka mezi ya. Fresh looks ini vizwa wafamezi. We raise and shine keli zazifamu nanga wazambezi. Tia imbala ndeke mwa never give up. Tapelo kikuli bondi sipari poto tu. Nimbu yoti halinela halito kwisi kuku. Ufita destination ya nito kwi kru kru. I'll never walk alone swana sina Liverpool. Tuongo nikanya ifyo kwe na nyambe angula. Kasi shemo saa ikati nukisaisha angula. I believe sa sesi kane lange pula. Nani vizwa kula kuzofa benchi kutomisa. Ani yo one boy nge mamwenda njakula mabats. Kubungana nina petu uzive kima sparks. Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Zakuli wabokana nga haluli ken. Latele latu kochi na kisheleng. Woto masibai temba inge bola fa weekend. Nikeni mwake mjeka na lolo kashimani. Green light ye mfoko mbunga vashimani. Haizwa pene mweke nela kele nipanga pulani. Maheta zi amu nizwe inge bana basilami. Hello kutichwan. Kumutanga ni mule na hakutukwili kang. Nizipizi kubeya makozi mwao denge ABC. Hansi yala na kutela nge kwa GCE. Kufita teshari ukalela kwa ECE. Hapsi na ponde ugambolo ya fume ya TT. Sanebe gospel umba rupaye BT. Falube ya fama puyalu na CT. Riule gas note ya 5G mapixi. Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Kinako, we try again. Nikoba kanzeba say haluli ken. Wanje niruna, luka eza celebrate. Nikubiziza kwa mileko famaketi. Shout out to Kadix Ngongo. My boy Eddie Junior. Manika Gwani. Wataka koma kayawe, kayawe, kayawe. Yo, Kiovinyo, what's up, bro? Skyfly, what's up? Madyoku, Mamule. DJ Caps. John Jay, what's up, bro? Let's go. Fresh up. Speed Joke. Let's go.
Downloaded from westhitmusic.com.
Wait, I'm Yanze.